Zayd latest music. Gaga.
MG.
Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wamazeto na wafana. Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wamazeto na wafana. I got no time for the drama. Sinifuna wamazeto na wafana. I got no time for the drama. Sinifuna wamazeto na wafana.
Kamba kona kulele kisamali isike mutu. Anina nako ya inonge nisivuku. Ni wata kubabwana nisikaba kale 22. Kulinina bayo nivele kela batu. I got no time for the drama and the fake G's. Ni wata kuba wali mota ni ma 8 G's. I'm in the game busy kupanga connection. Anina nako niko mwye za ma setting. Kivu pilo volu pile la so. Ni wata kulivoma ni wana bayo pila so. Boku sinatala kapa neva kulila so. Kono mwakozo sota bafalu kaeza so. The little king.
Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wamazeto na wafana. Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wamazeto na wafana. I got no time for the drama. Sinifuna wamazeto na wafana. I got no time for the drama.
You know what time it is.
Sinifuna bama zeto na bafana.
Chino chaka bwa nifuno panga che makwacha. I don't need no drama zama bifu nigga isa. Go the music that I do. Yaba sitani kwa boko. Mapina yeba zusa yani fanga nivuloko. Niggas busy headed where I'm busy chasing paper. I wake up early early kwa ma 6 in the morning. Na kenanga mate ni neke pulabo inele. As long as I ni kombo kani pene. Niggas be mad when they see me back at dondo. I'll be grunting every day so that inji pangeli mbongo. Zali koko zama zeto. Zama beef nigga ikona kuche drama sad. Nega nipange makwacha nigga.
Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wama zeto na wafana. Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wama zeto na wafana. I got no time for the drama. Sinifuna wama zeto na wafana. Got no time for the drama. Sinifuna wamazeto na wafana.
LP classic music. Sika big boss. A-list Mr. Alaza Seo. Kauma the promoter. Ayo Neptune. Kesha Dobat Wamulume. Josin Jovan.
Zayd latestmusic.com.
Mundkia Seo my nigga. Ice Cream Zambia. Daniel John. Manbolwa. Mr. Walepa Mungu. Slogan. Ninja Banks.